langu nimeshaachana naye, haliwezi pendo langu nimeshaachana naye, bora niwe peke yangu yamenishinda mambo ye, bora niwe peke yangu yamenishinda mambo ye, kiasi nimkatae.